ngihlole ngabikho engabikwa kwelwa amanga ngamagama afile afile valeliwe kodwa sengize ngafile hlumeliwe ngemkhonto engamile engamile hloleliwe ngemhlole engabikho engabikwa kwelwa amanga ngamagama afile afile valeliwe kodwa sengize ngafile Sing, sing a fee, show me leave, give me code, sing a mean. Sing a mean, valet, we got a sing a fee.
Mamalu, Dunga.